Elunga bichate kubali urudi uruwabi lwanju dobu julizo obulala obulumika Christopher Okello Nyum okutemula abaana bana eggaba era ng'obujulizi obwanjuddwa olwaleero bwe bw'endaga butonde giyite DNA mu lufutifuti okusinziira ku mukugu wa poliisi yeekebejja endaga butonde ngone Barnabas Harerimana endaga butonde ya Onyum yasangibwa ku kambe akagambibwa okubanga keyeyambisibwa mu ttemu lino asonga ate n'endaga butonde y'abaana abattibwa nayo bwetyo yazuuliddwa ku kambe ke kamu kano ayongeddeko nti oluvannyuma lw'okukebera omusaayi ogwayiika mu kumpale ya Okello ng'eno gyegambibwa okubanga gye yalimu ku lunaku ettemu lino lye lyakolebwa gulimu endaga butonde z'abaana bano abattibwa abana kati olwaleero akambe akagambibwa okuba nti Okello ke yakozesa mu ttemu lino asaako engoye z'abaana abattibwa nga kw'otadde ate n'empale Okello gy'agambibwa okubanga gye yalimu ku lunaku olwo gattako ne galubindi ezigambibwa okubanga z'Okello byonna byanjuddwa ng'obujulizi mu kkooti eno.